mawne jeegon lewru mars hitaane duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e lasso habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoulmoumouni yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde haalan dow fille daƴƴere wonde no heɓe nder caka tarare tawane caka leydi Niger, leydi Mali e leydi Burkina Faso faa no miile ko jonde jan tabbitan. En kalan du ni faa hannden dow sigila cuɓaakiiji gaɗetoyɗi nder leydi Niger to ɓiɓɓe leydi Niger tawaaɓe ton anndan gaawo leydi Mali ngoni no boto gan keɓaye waɗaneede kartiji woteeɗi jamaani ɗin. Yewtere pinndinol meɗen hannden studio kala ngu waɗan dow no dewgal aranal wona no waɗiree nder fina tawa fulɓe dallol. Batu jooɗo kaalen studio kala ngu hannden dow kokkooɓe habaru waɗoyte Alassane Kuusi Mohamed ardotoɗum. Nder cakan tarare tawane caka keri leydi Niger, leydi Mali e leydi Burkina Faso daƴƴere ni hannde fuɗɗaama heɓeede illa wakkati aadiiɓe leyɗe G5 Sahel gaɗuno hawrinde mu'en ngon en dan to en dan po leydi Faransi ɗum ndu woni anndinoreede kolitowo ardiiɗo leydi Faransi gon waɗani kokkooɓe habaru kawjiiɓe filla politique leydi ndi annda hanono AFP haaliri ɗum tittinkinaaku maɓɓe gunndu ni fa hannde hanono kollitoo o haaliri ɗum tittinkinaaku ardiiɓe orgal soogeeji leydi Faransi e soogeeji leydi Sahel ɗe anndan ni laati dalila majjum nder balɗe garooji duni fa hannde en kollitoo o wi'i ko ɗum ɓeydan dimma orɗe soogeeji ɗi nder nokkuuje ɗe. Wi'ude hannden ni ko daƴƴere heɓake naane fuɗɗaama heɓeede nder cakantara région Tilbéri ɗum yawni haala kasanne hanono ardiiɗo fedde jinganoore himɓe région Tilbéri haaliri ɗum. Ardiiɗo o duni wi'i ko soogeeji leydi no kaani ɓeydude tittinkinaaku mu'en ngam ɓeydude jonde jam nder cakantara région Tilbéri o. Nden nani ko Alzuma Munkayla wi'i Nafisa Adamu Sir fo gam famtinde himɓe.
Rafi keƴara ndenaago tawa kena far liptaako gurma soɓɓirde Tilbéri keerol hedde e Mali far inates tongo tongo faya tiliwa sindagoder hawtaade e abala du kondam. Jon oni min lamni ko kippitanɗe ɗuɗɗe ɗe ɓiɓɓe bomɓe ngaɗanno nder département Tilbéri o fuu ɓuytiri ngam jeɗɗire ni komin nanayi bojji malfa. Miɗen andina du yaade cuuɗi habaru ko soogeeji meɗen tayniti ɓiɓɓe bomɓe faaɓe mbari ɗiɗo nder ɓiɓɓe bomɓe ɓen, amma hippitere waɗande ton tammude nde hulɗinimi ngam abada département mo sayi hippitaka. Ko wayli ley mum jon o woni min kisaka min dari ko soogeeji no tawa nder nokkuuje ɗen fuu. Woodi duuƴiɓe e bawɗe maɓɓe fuu ɓe ɓeyda tinnaare to ɓe ñaaƴiri e golle maɓɓe ɗen ɓe tinnoni ngam potal e jonde jam. Min jiɗi ko wona ko balɗe ɗiɗi du.
Subaka o woni ko toon tawa hawrino gon waɗa dow ñawu coronavirus caka ardiiɓe Sarusi Thiallal région tawa e fedde punirde OMS pelle balliroje Sarusi o. Hanono ardiiɗo Sarusi Thiallal tawa haaliri ɗum hawrino nde ni waɗama gam firtude ko himɓe dow ñawugu enda nder région o endan fuu. Nani ko docteur Issoufou Boubé wi'i Abdoulaye Aoussouk gam famtinde himɓe.
Coronavirus ñaw no endan nangirowu neɗɗo har po faali muɗum ɗum jogotodu kono fa ɗum wara joomum. E hawrinde waɗa kana e dow fii ko ƴewtinto hono nawallaji ko natto yimɓe daɓodiroji yimɓe je fulatiɓe ɗum ƴeewa ɗum gaari potti e hawrinde enda. Jonga ko hani yimɓe famani woni min gaɗanatanana pirto koye tindi gam heɓa famtino sanne e dow fii ñaw ngun e hoore muɗum. Minen dar laabi noto ko tawe so ñaw ngu enda ɓangi noyi yimɓe gatto ko heɓa dow ko yaawi yaawi famana ñaw ngun ka senda du himɓe ɓe enda heɓa reno fa wooɗa.
Tout cas qui pourrait arriver puisse être rapidement et précocement identifié.
Leyɗe Afrique jeegom ñaw coronavirus gu ni wangi nder mu'en leyɗe ɗe du ni fa hannde nder majje no tawa leyɗe ɗiɗi tawaɗe nder CDAO. Leydi Niger du bani ko ñawgu wangay nder mum ardiiɓe leydi ɗi andan cingi sigila ko watta ɗum anda illa ñawgu wangi no waɗe ko mosola maggu heɓo. Dalila majjum du waɗi ko gouverneur région Niamey watti dane yaade himɓe ko watta ɓe kakkilo ko wona no wi'e dow wasapuji e internet ji ɗi andan gam ɓeydari sekkittinoɗen ko Isaac Karanta wi'i Mariama Kenda gam famtinde himɓe.
Un plan de riposte a été établi.
Sigila mawɗo kañum e laabi woni ko koƴƴa e dow fi o endan paro kollagal lanaji piroji e kerol laabi natirɗi ley fuu. OMS fedele duniya hokki leydi Niger gollitirɗe lobbe mbawɗe dukodam yiitude ñawgu endan dow ko laaɓi. Ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe adamaɓe no hen janggina loktoroɓe keɓa mbawa noyi watta ko tawe kay dukodam golli dow fi on endan. Miɗo haalana himɓe ñamey ni ɓe pukkina kiloji maɓɓe ɗum fotata hulte ba ko tawa réseau ji no kalno wiya ni waɗi na ni waɗi himɓe no kaani paama ngarɗo e leydi ndi enna ƴuweɗe jahangal waajibi so wona ƴeewe yalla no wondi e ñawngu wona gan ƴeewama tan watta ko wi e joomum no wondi e ñawngu enɗam hannde nde ñalawma kalte o enɗan ne leydi Niger wala fuu mo ñawngu enɗan nangi fuɗɗo koɗele gallude ñameende yiyaka fuu gonduɗo e ñawngu ɗo
plus précisément a ñame
ɓiɓɓe leydi Niger wonɓe gawo ton enɗan e moftider leydi Mali bii ko kan en gaddanaka bureau himɓe waɗanoɓe ɗum encarté ji woteɗi jamani ɗi enɗan ɓe wini ɗum ko bureau ji jeɗɗi gaddade leydi Mali fuu nayyi Bamako goto Kaye goto Sikasso e goto Segu nani ko Isaka Abdoul Wahidou ardiɗo fedde himɓe leydi Niger tawaɓe Mali ton enɗan wi Alassane Kouzi Mohamed gam famtinde himɓe
ici a gawo onna de Niger
ɗo nder gawo miɗen godi ɓiɓɓe Niger tawaɓe nder mum ko watto ujunere amma abada min keɓay bureau woteɗo ɗiira mum worani ko maɗo bureau joɗani ko leydi Niger mo Mali on nildimin dewtere lappal wote ko hollata ko Mali bureau ji woteji jeɗɗi woodi goto no tawa Kayi oto noon Sikasso oto du Segum de bureau wote nayyi keriɗi ɗi to fuu gonana Bamako nder gallure ɗon tawi du mofti wala bureau wote gawodu noona kanon minen du min mbi min jamray e mum min ƴami mawɗo bureau joɗani ko on ko saabi komin keɓay bureau wote nden o wi o ko suudu seni on nildi ɗum o wi wona kanko noon min mbi du ɗum lattako kanko hani hollude on ɗon to ɓiɓɓe leydi Niger tawa eto tawaka fuu gam mo anda kay famta
yawu yapan nigérien
gam ɓeɗuɗe humpitidde himɓe ni studio kala ngu tefi haldude ambassadeur leydi Niger tawaɗo ton enɗan Mali amma ɗum heɓaki amma min gartu an dow habaru o kega ton ya muskuro leydi Kodowar Alassane Ouattara ardiɗo leydi Kodowar wi'i ko kan teftitta ardangal leydi ndi enɗan kaden ɗum du yeeso sena e suudu député ɓe o wi haala ka Vanessa kona neɗɗo politique leydi din noon Vanessa o du ni wi'i ko kan no jokki gaɗa haalaji ɗi Alassane Ouattara haali ɗi enɗan ga haalaji noon ɓeydewji yaadu yeeso politique leydi Kodowar gam ɓeydadi so kettinoɗen ko wi Habibou Garba gam famtinde himɓe
Je comprends aujourd'hui qu'en fait c'était un jeu politique par rapport à
Fi ñoñal ni non be duru dito be die kañu e bagbo non wadde mabbe ñoñal wakati o yano kacciola o haali o wi se beedo filake fu kangu do filto yeso député be o haali kañe sénateur en himbe teddube ko haaldu min kay to ami mil ta salon wardo haala makko bagbo kañu e be die on endan himbe non lati kaindu kana wattande dum don sembe gaden dan min milade ko na badde acciti kanko on kan tidifa o accita be die o enda duubi chapan jetti jonin no waya fida e walde ɗi yunna ko mbawɗen wiide ni woni eɗum woni ɗum fayi fa ɗum wurtina laabi politique kesi e nder leydi ndi enɗam beedie e bagbo kayndu ko nan gatta yoora hooraku fa naata e fi on enɗam fa haɗama moƴƴi
subaka o toon julirde mawde ñeme ministre kawjiɗo filla himɓe leydi e ministre kawjiɗo filla laabi jinganade hakke rewɓe e cukaɓe kam fuu e pelle dekiraɓe sogeji leydi kawri ton enɗan gandu anade leydi Niger e gandu anade sogeji leydi mayɗi nder kippitakiji gaɗaɗi ɗi enɗan gada duwa uji ɗi duni madame Elbak Zainabu ministre o waɗi filla wallirde koreji sogeji mayɓe ɓe nani ko wi'i Zainabu Abdu gam famtinde himɓe
min kawri e darude lawol gole min mbawi tokkude e wallitirde himɓe ɓe ɓe sukaɓe e taniraɓe amen tawa e nder o saɗorma e rafi keƴoram denago tawaɗo o cabaniɗo mayde sojeji leydi men kewɗi ɗum saabi min binni komin cuɓi de ñalane wallitirde koreji mabɓe ko balla kan millionji laso e tati e ujunaje hemre e lasoji ɗiɗi e goo ummoto ko rewɓe kawriti
laabi andal kesi dow filla deme fuɗɗama waddede himɓe no kolle to beefi gaɗeteɗo hitane fuu ɗo enɗan nder huɓere ñeme lumo beefi hantumo nayyi lewru marsu duduni ɗo nder huɓere ñeme agritech e kihi porjeji ɗiɗi noon garɗi to beefa o enɗan fa keɓi barjari suudu remoɓe e lumotoɓe leydi Niger kam fuu e pelle balliroje suudu du enɗan nani ko Salamatu Sami mo reka wi'i Asumane Sina gam famtinde himɓe
sigilaji ɗiɗi min kokki barjariji nder majji no wodi campagne gon balloji ɓe wadde lumako dow internet no waɗan ɓe anna dimma golloɓe ɓen gay ɓe godi guineji awtordiji kecci e jorɗi no wallanɓe du fa hanne ɓe conna kulle mabɓe gay ɓe godi caɗale far connol kulle mabɓe ɗe amma campagne on no hokkanɓe lawol sangare mum ɓe conna are mabɓe iko yirna campagne gondo no hinnoyto jottinol are codaɗe ɗen to coɗɗo ɗum ɗo ɓe kokkama barjari ko ummoto million goto barjar ɗiɗa ɓirdindo hokka kenana birirɓe liƴƴi no woɗiri ɓen ujunaji hemre amma sarusi kawjiɗo filla demal e durgol wala nokku to wallata ɓe fa juuɗe maɓɓe darto e golle ɗe. Meɗen godi banniraɓe wonɓe no ballamen nder fi on e woduɓe anniya wallitiddomi.
Balle ɗiɗi ko ranni batu ñalowma ittanaɗo rewɓe nder leyɗe duniyaaru he laawol goldu ni studio kala ngu yehi yewti dow e rewɓe gon jooɗiɓe no gaɗa golleji gon. Misali Safiya Amani, andiraɗo Safiya Kaydan Gaskiya, mo illa hitaani 2006 fuɗɗi waɗude jimi muɗum. Hannden ni o wurtake Kaydan Gaskiya, mo yima kanko tan. Point final ɗum woni innde beɗu makko sakitingu ngu o waɗi dow innde leydi Niger. Nani yewtere makko e Mariama Kenda.
Point final c'est par rapport à un type
no golle no gol jodi no gol mi do dede amma mi daana yiddo jimmal gol pama dun na lati hunne fuddonde e ko seedi jimmi ito jimmi kessino kayda gaskiya de jumumu watti kulle fina tawde de jimmi i mo intunol wadama darmu wodi gal gollal tanno men kepta bebe Niger lem wodi du ko men bi yelle de men kawri bawda amen no wada ko men kebano umasola gam men on golle le studio NDM tama men jottoto to men jidi on
jusqu'à présent nous paraissait inaccessible.
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Der Gallu Nyeme
Lo Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Lo Radio Alternative
Lamba Chapande Jena e Jena e Topere e Nai FM
Agades
Lo Radio Nomad FM
Lamba Hembre Go'o e Topere Jena FM
Arlit
Lo Radio Ikokan
Lamba Chapande Jena e Joy e Topere Go'o FM
Difa
Lo Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Doso
Do Radio Farha
Lamba Chapande Jena Didi FM
Kirozerin
Do Radio Anzuru
Lamba Chapande Jena Ejoy Taberego FM
Filenge
Do Radio Muria Talka
Lamba Chapande Jena Ejoy Taberego FM
Tilaberi
Do Radio Tebonse
Lamba Chapande Jena Ejedi Taberego FM
Maradi
Do Radio Garkwa
Lamba Hembre Jedi FM
Tawa
Do Radio Tambara
Lamba Hembre Jedi FM
Zender
Do Radio Shukura FM
Lamba Hembre Joy Topere Joy FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu
Hottungo de no waɗe dewle kewɗe no kaɓɓe de no non dewgal aranal waɗirte to fulɓe dallol Boso région Doso. Gan keɓol ɓeydari se kettinoɗen yewtere de Soumana Amadou waɗiɗi fulɓe dallol gom ton birnin gawre wakkati hottungo gon waɗanu.
Eɓe ɓorni kaddule maɓɓe ɓurɗe fu wadde hottungon endan ɓe daari fa ɓe kolla jama'are warɓe hottungo endan no wonno dewgal pullo debbo arandeal waɗirte. Ɗum wonno ko Biba Nuhu alkali jeyaɗo nder gallure birnin gawre wonno fammina en ɗo endan.
Mawɓe waɗata kuugal koole den no hana janano haɓɓanta neɗɗo sei wiye waane no woodi ɓiɗɗo gorko waane no woodi ɓiɗɗo debbo hamɓe mawɓen watta kuugal ngal on gi o dirta du sei ñande ɓa gaɗa gaddaɗa a gollata du a waɗan mba duuɓi joyi nder suudu e siyo sei de wakkati jomum fuɗɗi mawngu nden ɓe daɗɗane joɗanɗa leeso maɗa gombe he daago ma rane o he tumbule ma ɗen ɓe ganna bukkaru maɓɓe ɓe daɗɗana ɗe
dewgal fulɓe ngal endan heewa gattol ceede ñande kaɓɓal ngal haɓɓete baabiraɓe suka gorkon endan kokka dabbaji yaade koreji suka debbo dewleteɗon endan yerno fa hande Ramata Soumana debbo nayejo noon jeyaɗo birni no fammina en hono ni
a hokkan gaari he ñale dow muɗum haɓɓete niɗɗo fu goduɗo jawdi nde ɓiya dewlama fu no soggitante ɗin ɗon woni soggaraji Allah he majjum pullo yawa hiide mi seeri nda seeri fu a hokkande ba a walaɗe anaade ni imo wuro maɗa ka yiɗi wuro maɗa nawtoroɗe a ɓiran on jaran nde waɗi ko sonnete a sonna inchallah du baada jomum naywu noon nda a seeri ɗum fu na a hokku nagge gen
caggal kaɓɓal ngal waɗama kina o yaare o joɗo suudu esi ko fa waɗa duuɓi e duuɓi nden noon wonno kanko e gori koɓe daɗɗine daɗɗo maɓɓe Boubacara Hamma Beeɗi joguiɗo andal dow fi neesu fulɓe Niger nani ko haal dow majjum
nde ɓangyoɓe jaari wuro e siyo o walta jamo arano mo o wari wuro e siyo o hanko heeƴi koto e pukki ɗon ko maɓɓe soñata ba diyam yarata sa wiyeti fajiri ɗon to ɗonno ɓe dogga ɓe coƴƴito kadi o ni kogal demmo waɗi kayite go'oje fa waɗa wakkati kadi o yahane waɗi ɗiɗije tatije nayije joyije jeegoɓe ton jeeɗɗi amere nden nden o yahata o daɗɗano nder suudu goriko iɗum wawa waɗi ba hitande ɗumgomo yaha mo warta sen ñande jeeɗɗire kadi ɗimoɓa gaɗo nde hana o rimu noon abada oyiɗa o yi e hanko gori yoɓe jeccuɗo
ba ko tawaɗa jamani wayilti himɓe hewɓe kañum e jondeji haɗay ley leñi leydi Niger goɗɗi no wattani sembe final tawa e aadaji muɗum en yerno fulɓeje tawaɓe e nder dallol ley leydi Doso jogori aada muɗum en fano woɗi
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala ngu dow yewtere pindinol meɗen hannden yewtere waɗune dow noye dewgal aranal waɗirte nder fina tawa fulɓe dallol Boso kokkol habaruji meɗen timmata sey min mbiya on salamu aleykum
ketti
sine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum